keka ipu ni kunongonese sweetie. You look so fine, ungekuwa nguo ningeva nipende cutie. Baby, mwendo changu kideke umeni kama tasi furukuti. Baby, wewe, changu chako chako changu. Unanibana pete damu yangu, kwani tuwe ndo msiri wangu. Unanitembeza kwenye tope kwa mgu. Aibu, baby, ata kise kombie, wendo kiboko ya mimi. Asero nanikosha bibie, wenza kwa nimekula ya mimi. Minapenda ukisema, nikushike hapa, hapa, hapa na hapa. Eti unainjoy, itami, itami. Nikushike hapa, hapa, hapa na hapa. Ah, baby, kushike hapa, hapa, hapa na hapa. Eti nitatam, unainjoy. Kushike hapa, hapa, hapa na hapa. Kwa sira, nitaenda wapi baby kwa kumirembe unanipati batahira. Siki nikupende jema na moyo unaunusha kupenda nusha mariza. Wana litabweke, marafiki wanadaina kupenda kupitiriza baby. Eti nakudekeza sana, nakwendekeza sana baby. Ata ndugu na jama wanasema umenipacha undani. Chako chako changu, nanipana pete damu yangu. Kwa nitue wendo msiri wangu. Unanitembeza kwenye tope kwa mgu. Aibu baby, ata kise kombie, wendo kiboko ya mimi. Asero nanikosha bibia, weza kwa nimekula ya mimi. Minapenda ukisema, nikushike hapa, hapa, hapa na hapa. Eti unainjoy, itami, itami. Kushike hapa, hapa, hapa na hapa. Ah, baby, kushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Kill off.